Thank you. Ochelan, in danger, I, oh, in danger. I'm here, Ubuya Ayagele bagudlale, ayagukhalela wena umuzi wami.